I don't know, it's just, I think you need to make a choice right now. What do you want?
Life is good, baby.
What do you fucking want?
Cause I'm here for you. Another one. Yeah, yeah. If I wanna choose, girl, I'ma choose you. Cause I'm beautiful. Spendi mambo ya kulailai. Nisho mpenda saya nini tena kulalai. Nilikotoka, nilisasota, niliko sasa. Msumali wa mapenzi ndo medota. Yes, sir.
Cause I'm in your dream, boy.
Yes, sir. I spend my whole time with you in my head. Never thought you gonna be my one day. Whoa, whoa, whoa. Be my one day. Bila wewe mwenyewe siwezi. Oh no no. Bila wewe mwenyewe siwezi. Oh no 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 no. Dunia tamu ila nataka ujue. Bila wewe mwenyewe siwezi. Oh no no.
Hawakai. Maswali ni mengi wamebaki why. Kwa maumivu tumesema bye bye. Paka mashetani wanaimba nai nai. Mapenzi ndo kazi na ndo mana niko busy. Hakuna ofisi kitandani pigia mbizi. Hakuna kalamu na ndo mauna menya ndizi. Sina umario wala wewe sonya mbizi. Mini mbili weni mbili sombili bila. Kutunza na kuhonga kwa wachaga ni mila. Toka ujanani mpaka udingi dingila. Nakupa vitu flani siyo mambo ya hila.
I spend my whole time with you in my head. Never thought you gonna be my one day. Whoa, whoa, whoa. Be my one day.
Be my one day.
Be my one day. Napenda ila nataka ujue. Bila wewe mwenyewe siwezi. Oh no no. Bila wewe mwenyewe siwezi. Oh no no.
Najua hii si mara ya kwanza nasema hivi, lakini safari hii ninaapa, hii ni mara ya mwisho, sitarudia tena.
Project Joint by Number Boy featuring Wasiti, Nikki Wapili, Dr. Isaac, Mina Ali. It is a beautiful, beautiful song by the way. Umesikiza kwa mara ya kwanza and I hope you like it.